saameynta abaarta ayaa waxaa si weyn looga dareemaya suuqyada lagu kala iibsado xoolaha nool ee degmooyinka gobolka Bakool, gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada Xudur oo ganacsato ka iimaaneysa ilaa iyo gobolada dhexe ay xoolo ka iibsan jireen. Mar aan tagaysa ka suuqa xoolaha lagu iibiyo ee magaalada tan Xudur ayaa waxaa indhahaygu qabanayeen tiro aad u yar oo xoolo ah sida geela iyo ariga. Waxaana halkaasi kula kulmay dadkii suuqaasi ka shaqeynayay, waxaana weydiiyay sababta keentay in ay xoolaha yaraadaan iyo isbeddelka ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado.
Abaarta eedi eedanin saameyd wal hati geek ilaahay marse suuq dheer rekor ma jiraan ilaahay lay badbaadi korma wal ardi war wal ku soo korna walaayo xoolo wal sheenay may wal ku sheenow aan lahayn magadamaayan meelijeey walka gadamaayan ma aragow neefki erina ilaahay marse dadkii oo dhabaataysan sheendada mayse lama bogol masarri waan gooyay bu majaraan ilaahay saasal ya taal
waran ba qiimaha hada wana shaqad sidii hordhaan haa iyo hada ma isku bedelin
qiimaha naafki madimari milyan roogi lama bogol kuma roogi oo Soomaali ah
nafki erina madimari le milyan gadaani 900 roogi gaadlay namada nafki aan madimari milyan gadaay hada lama bogol roogi
jaraana xoolaad horey bilyan gadatay oo tii la fadhiyo
jaraan aniga ay ruugan atana garashay wal ka siyaaw male oongi abaarta wal liin diiba mal araga sidiyarada asataal
waran markan maana xoolaad maana dadka oo baadi xoolo sheen oo maana suuq helma sheen
xool wal sheen aligeey mari shan milyan gada hel milyan roogt oongi abaara lahan ruug ay dur kirkiri goota ko omi ele dalru dabka kan ku jiraa wak
ah marka waranba dadka maana baadi hadii hooleysheenahayaan ana dadkii oo baa mustarka ay masuulaan sida heelan gadaan
ama gadaa kumbulan raamule
ah marka maayn muuqtay hoolanta maana hadal sheenada naga wlay tan kale waranba gaalay tahay oo moolaliyo maana inta badan xirinayd in hooliyo maanaha iyo xagadeen lay maanaha tan si gadaay saameynta dhan ku weyn
ee dadka kan haysadaan waliyalka gabeelaan waysniin wal hoola kabeelaa waysniin abaar ka kan ku jirta gabal
muqaalka xoolaha la keeno suuqa ayaa ah kuwo caato ah oo laga dareemayo abaarta ka jirta deegaanada ay ku dhaqan yihiin. Dadka xoola dhaqatada ah ayaa xoolaha keena suuqa si looga iibsado, balse ma jirto cid ka iibsata, waxayna xoolaha dib ugu celiyaan xeryahooda. Gudoomiyaha ku xigeenka degmada Xudur Mustaf Aadan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in suuqan uu yahay suuqa ugu weyn oo xoolaha nool la keeno, hase yeeshee ay saameyn ku yeelatay abaartan ku dhufatay gobolka Bakool. Wuxuuna baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya, dawladda Koonfur Galbeed iyo hay'adaha samafalka in ay gargaar la soo gaaraan abaartan saameysay dad iyo duunyaba.
Saylida oo anka hoola badan gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Xudur saylidina haydi saylidiyada oo hoola roogan siin baragaasan wali waha irinkii rooga waqtigii hore wali la gadaay muddo hata lagu rooga 7 bilood hata ku hore 3 milyan la gadaay neefki irinka hata wali la gadaay neefki 3 milyan la gadaay 500 la gadaay neefki waqtigaas milyan la gadaayna 200 kuma rooga loo haba yaraato wal la sheena uma le wal la ku sheena waa wal la siyo uma le lanki walan dambayaan wali waha lan ku gadaa uma le irinka saasu gaala siisiin baraga haytan wali waha neef oo magaarka leeyka duuban u la faajeeyeen baraga haytan abaar dartee rafa dartis lan gadaa uma le wali ku gadaa waa abaar sababtee meelandoofiya uma le adduunyada meelandoofiya uma le xoolaha la gadaa wal aamayaan uma le lanki hordaan sheeni wal aamo durin sheeni kigadada fadeena walu soo bang lahayn sababtaas ayaa waa ayaa hoola saasan nagadan waleen sheegana ka maamul haan in deegaankan abaar baan ku jirta wal yarki dambayaan dadka iyo duunyada ba iyo wal aamayaan lahayn biidhaamin noo kasteen in leen